urumva ijwi rya Amerika. Turabasuhuje nshuti muteze amatwi radio ijwi rya Amerika, tubaha ikaze makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru. Hano Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Amakuru yacu turahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Nyuma turakomeza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda. Naho guhera saa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Duhere mu Rwanda. Uturere twa Gasabo na Nyarugenge I Kigali hakomeje kumvikana ibibazo by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Umuryango uharanira iterambere ry'umugore wo mu cyaro Fezo de Femme uvuga ko abashinzwe gukumira no kurwanya ihohoterwa barimo inzego z'umutekano nabo akenshi baba batabifiteho ubumenyi buhagije. Inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Mu kwezi gushize nibwo hano ku ijwi rya Amerika twabagejejeho inkuru yavugaga ku mibereho y'abatuye mu mudugudu w'icyitegererezo wa Karama mu murenge wa Kigali Nyarugenge. Urubyiruko rutuye muri uyu mudugudu ndetse n'ababyeyi babo batakaga ko babuze imishinga yateza imbere abakiri bato. Umuryango Fesi ufasha urubyiruko mu kongera ubumenyi no kwihangira imirimo wumvise ugutakamba kw'abatuye Karama. Kuri uyu wa gatanu ku bufatanye n'ubutegetsi bwite bwa leta babagejejeho gahunda zo kwihangira imirimo inyuze mu budozi, ubuhinzi bw'ibihumyo ndetse no mwikoranabuhanga. Ni inkuru nziza urubyiruko rutuye Karama. Hidaya niyo nkuru na Eric niyo nkuru bari mu bahisemo budozi. Uko niko babwijwe rya Amerika.
Ngira ngo nawe urabibona ko turi benshi cyane hano. Rero ni ibintu bishimishije cyane kuba gutaka kwacu babyumvishije.
Bitweretse ko igihugu kidutekerezaho nk'urubyiruko cyane. Natwe rero bigomba kudutera imbaraga zo kubikora na ubushake n'umuhate n'ugukunda tubikunze kuko niryo terambere ryacu. Dushimiye Perezida wa Repubulika ko adutekerezaho kuko aba azi ko ari twe imbaraga z'igihugu zikomeza umusingi w'iterambere rirambye. Twifuza ko rero yabigeza n'ahandi ntaba ari twe gusa turi aha ngaha, yakomeza kubyagura bikagira n'ahandi hose.
Uyu musore wo mu kigero cy'imyaka 18 y'amavuko we ari mu bahisemo imirimo yifashisha ikoranabuhanga. Yabwiye ijwi rya Amerika kuri ejo hazaza he.
Inzozi zanjye ni izo kuzakora application nanjye mu Rwanda, akava umunyarwanda avuze ati yakoze application igiye hanze mu bindi bihugu byo hanze bitari ibyo gukora application ziturutse mu bindi bihugu byo hanze tukazikoresha mu Rwanda. Ubu ngubu ni ugutandukana n'ubwigunge. Ubu natwe tugiye kwiga imyuga ishobora kuzadufasha hazaza, igafasha n'abandi bagenzi bacu.
Kuri Eric niyo nkuru na magenzi be bagashima ko ubuvugizi itangazamakuru ry'abakoreye mu bihe bitandukanye bw'abagiriye akamaro.
Ijwi rya Amerika navuga ko ari umubyeyi utuberaho tutabashije natwe kwivugira, tukayishima ko yatubereye imboni yacu ikwiye ko yatugeraho tutabasha kwirebera kadukorera ubuvugizi. Ubu ngubu tukaba turi mu bisubizo by'ibyo twabashije kuyituma tukaba twarabigezemo. Twayishima kandi turayibwira ngo ikomereza ikore courage yo gukomeza kuvugiraho abakwibuvugize ko yakomeza nabo kugenda ibafasha muri ubu buryo.
Bwana Abel Mbyariye he umukuru w'umudugudu w'icyitegererezo wa Karama nawe ari mu bari babwijwe rya Amerika ko urubyiruko rwabo rwari mu bwigunge kubera kubura icyo bakora. Kuri mikoro za radijwi rya Amerika akavuga ko kuri ubu hari byinshi bigiye gukemuka ku rubyiruko rwabo.
Nyuma yaho twavuganiye koko ubuvugizi bwarakozwe, umushinga akaba watangijwe. Ibyiyumviro n'ibyishimo byinshi navuga bijye gufasha urubyiruko rwacu kururinda ubuzererezi, kururinda zanda zidateganijwe, kururinda ibiyobyabwenge, kuko babonye ibyo kubafasha bagiye guhugiramo bategura ejo habo hazaza.
Bwana Christophe Ntirushwa umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kigali asaba ko uru rubyiruko rwabonye ubufasha butazabapfira ubusa.
N'umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida wa Repubulika ajya avuga ngo amahirwe urahaguruka ukayasanga ntago ari yagusanga. Aya rero ni amahirwe noneho yanabizaniye. Icyo tubasaba rero ni ugukora bashishikaye, ntibatakaze umwanya. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, kugira imyumvire yo kumva ko amahirwe ubonye ugomba kuyabyaza umusaruro akazakugeza ku yandi mahirwe, ukazaba umuntu w'ingirakamaro kuri wowe ubwawe, ku muryango wawe no ku gihugu. Icyo tubifuza.
Naho Bwana Rwabwera James Kellon umuyobozi nshingwabikorwa w'umuryango Fesi ufasha urubyiruko mu kongera ubumenyi no kwihangira imirimo yatubwiye ko bazakurikirana iyi mishinga umunsi ku wundi kugira ngo itazapfira ubusa abo bayigeneye. Avuga ko batangiye kubonera uru rubyiruko abafatanyabikorwa mu byo bazakora.
Turimo turavugana na private sector kugira ngo ibigo by'amashuri ndetse n'ibindi bigo bya leta bishobora kuba bikeneye ama uniform babahereza amasoko, abo bazakora umwuga wo guhinga ibihumyo ndetse no guhinga imboga tumwe turavugana n'amahoteli hari namaze kubyemera ku buryo bashobora kubafasha kubaha amasoko y'ibyo bagiye gusarura abandi nabo barimo kwiga ikoranabuhanga ndetse no kwamaza ibikorwa amasoko mbere na mbere bafite niba abandi bagenzi babo ibyo bagiye gukora ariko dufitanye imikoranire na Kelab na Chamber of ICT muri private sector ko bashobora gutangira no kwiga gucuruza bagashakisha abacuruzi batandukanye bakamariza ibintu byabo mu buryo bw'ikoranabuhanga
kwikubitura urubyiruko ruratangira guhabwa amahugurwa mu budozi bw'imyenda ubuhinzi bwa kijyambere bw'ibihumyo no mu bikorwa by'ikoranabuhanga bishingiye kuri mudasobwa ku mwuzo wa mbere harabahafashwa abagera mu ijana ariko umushinga wose hamwe urareba abagera kuri 350 gahunda izafata amezi atatu akabona gukurikiraho ibindi byiciro umudugudu w'icyitegererezo wa Karama mu mujyi wa Kigali ugiye kumara imyaka itatu hageze utuwe n'imiryango isaga 240 mu baturage barenga 200 abagera kuri 500 bose ni urubyiruko byumvikana ko hakiri byinshi byo gukora mu mugambi wo kurubungabunga ahoje rusange rw'Amerika I Kigali
abasirikare bamugariye ku rugamba mu Burundi basaba ministeri bashinzwe gushyira mu bikorwa itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo mu mpera z'umwaka ushize wa 2021 inkuru yateguwe n'ijwi ry'Amerika ifatanyije n'abanywanyi babo mu Burundi bayigezwaho na mugenzi wacu Thierry V Ndayishimiye
Abo basirikare bahurikiye mu ishyirahamwe ryo kwiteza imbere ADMH mu Gifaransa bamwe muri bo babwiye ijwi ry'Amerika ko bashima ko leta ibafasha mu bijyanye no kubavura ibikomere n'ubumuga bakuye ku rugamba gusa kubona imiti birabagora
iyo miti iyo twivuje hari igihe idushikira ku baba bari mu bitaro ariko ku baba bavuye hagati mu gihugu bikatugora kuko tuva mu ntara zitandukanye icyokorwa hariho ahari amasite y'abamugariye ku rugamba mu ntara zitandukanye twasaba yuko mu gihe hari gahunda cya programa yo kujya kuvurirayo tukagenda abegere kuri amasite tukajya kwivuza ya matike twomanuka ko ngahe bujumbura bigatuma bitworohera
umukuru w'igihugu yarishuye ku myitwarariko itari mike yabo basinzikariye mu ngwano zabaye mu myaka iheze yateye igikumu mu kwezi kwa 11 mu mwaka uheze w'2021 ku itegeko riha uburusho abo basirikare bamugariye ku rugamba kasiye bizabigomba arongoye ishyirahamwe rijejwe guteza imbere abo basirikare bagendana ubumuga yabwiye bamwe mu bakunzi b'ijwi ry'Amerika ibiri muri iryo tegeko
tukabona ko leta y'u Burundi izofungurira abahoze ku rugamba bamugariye ku rugamba twaranezerewe cyane kuko ni kudusahiriza muri bwa buzima bwa minsi yose muri iki gihe ntabwo twashobora kubona gufungurirwa mu buryo busanzwe ku buzima bwa minsi yose dufunguriwe nabyo byari byiza iryo tegeko twarabibonye turarikenguruka
abo bamugariye ku rugamba bashima ubufasha bwa leta bwo kubavuza babona ko iruhande y'icyo gikorwa hari ikindi cyihuta muri kino gihe bugarijwe n'ubukene mu miryango yabo umwe muri bo abona ko ikindi cyihutirwa ari ukubaronsa ibifungurwa ni kuri mikro y'umukunzi w'ijwi ry'Amerika
abamugariye ku rugamba baravuze ko abari bo bose bazofungurirwa bongere bavugwe ku buntu gushika ubuzima bwabo bwose imbere n'imiryango yabo hanyuma abandi nabo bivanye n'ibitigiriye cyangwa n'imigwi barimwo ko baravuze abamugaye bisanzwe abamugaye bari hagati na hagati aho bita handicapé modéré n'abamugaye cyane bise handicapé sévère rero abo bose muri iyo migwi baravuze ingene bazobashigikira rero aba handicapé sévère bose bavuze ko babaha uburaro bakabafungurira bakavuzwa ubuzima bwabo bwose n'imiryango yabo kandi baranavuga kugera n'abasirikare bari ku kazi bimeze ubugize impanuka gapfa cyangwa kaburu wiwe igihugu gica gifasha mu byo kumushingura n'iteka
Ishyirahamwe ryo guteza imbere abasirikare bagendana mu muga risaba ubuyobozi bubajejwe mu bushikiranganji bwo kwivuna abasi gushyira mu ngiro ibiri mu itegeko ry'umukuru w'igihugu byo muri munyonyo mu mwaka uheze w'2021 kasiye bizabigomba arongoye iryo shyirahamwe
ngiriye ko ntera nakamo abasanzwe badukurikirana mu by'amagara yacu barabe badodore hejuru aho nyine mu barabe by'amategeko ko twarabonye ko itegeko ryarungishije umushikiranganji kugira ngo ahinyanyure tumwe tumwe uravye ingingo ya 13 yaryo iravuga ko ingingo ya 10, 11 na 12 zizotomogwa n'umushikiranganji iyo bikora rero byihuse kugira ngo aba bantu bamerewe nabo ku nabo batora koyoko bagire amahoro bumve ko hari igihindutse
Ijwi rya Amerika ntiryashoboye kuronka kuri telefone umuyobozi mukuru ajejwe abahoze ari abasirikare b'igihugu n'abahoze ari abagwanyi b'imigwi yagwanya leta bamugariye ku rugamba kugira atange umuco ku bijyanye n'ishyirwa mu ngiro ry'iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Abahoze ari abasirikare ba leta n'abari mu migwi yagwanya leta bamugariye ku rugamba baharugwa mu 2006 mu mwaka w'2006 nk'uko amakuru abakunzi b'ijwi rya Amerika bakesha ishyirahamwe ADMH ry'abasirikare bagendana ubumuga abivuga. Abagendana n'ubumuga bukaze babana n'imiryango yabo mu mazu leta yabubakiye mu bibanza 12 biri mu ntara 11 kuri 19 zigize igihugu cy'u Burundi.
Pierre Kade Nyonguru urakoze. Nshuti banywanyi mukomeje kumva radio yanyu Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu
kiganiro ejo ngaruka kwezi ku burenganzira bwa muntu.
Kuri mikro mugiye kubanza Doris Mugisha. Bakunzi bacu tugiye kuganira ku bikorwa bikorerwa abaturage rimwe na rimwe batabimenyeshejwe cyangwa se batabigize mu ruhare. Bamwe basanga atari yubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu. Reka turebere hamwe icyo itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryashyizweho rivuga ku burenganzira bwo guhabwa amakuru mu nzego za leta ndetse n'iz'abikorera. Itegeko nimero 04-2013 ryo kuwa 8 Gashyantare 2013 ryerekeye kubona amakuru. Ubona amakuru afitiwe n'urwego rwa leta na zimwe mu nzego z'abikorera. Ingingo ya 14 n'iya 15 zo zigaragaza uburyo umuntu ashobora kwifashisha kugira ngo abone amakuru mu kigo cyigenga. Itegeko ryemerera buri wese guhabwa amakuru mu Rwanda riri mu igazeti ya leta yo mu 2013 nimero ya 10 rivuga ko buri muntu wese afite uburenganzira bwo guhabwa amakuru aturuka muri leta cyangwa mu kigo cyigenga. Ingingo ya 19 y'itegeko rusange ry'uburenganzira bwa muntu yo mu 1948 ivuga ko umuntu wese afite uburenganzira bwo kwisanzura mu bitekerezo. Ubu uburenganzira bukubiyemo ubwisanzure bwo gufata ibitekerezo nta nkomyi no gushaka kwakira no gutanga amakuru ibitekerezo binyuze mu bitangazamakuru ibyo ari byo byose kandi nta mupaka. Ese kutaganiriza abaturage gahunda hasi bashyirirwaho byaba hari ingaruka bigira ku muturage? Tugendeye ku bushakashatsi bwakozwe mu mwaka wa 2019 n'umuryango ushinzwe kurwanya ruswa n'akarengane ariwo Transparency International Rwanda, bigaragaza ko ku bushakashatsi buheruka gukorwa ku mishinga ikorerwa abaturage bafitiye inyungu bwagaragaje ko 55% by'abagenerwa bikorwa batamenye iby'iyo mishinga. Bagaragaje kandi ko uku kutamenya ibirimo gukorerwa umuturage nta n'uruhare aba yabigezemo. Nibyo bituma haza ibyuho mu mikoreshereze y'amafaranga ya leta ibashyize muri iyo mishinga. Aho niho barusahurira mu nduru bikinga kuko umuturage nta bumenyi abafite bwo kubikurikirana. Mu gihe bamwe mu baturage bavuga ko hari ibikorwa leta ikora batabigizemo uruhare mu igenamigambi, Murindwa Prosper umuyobozi w'ishami rishinzwe igenamigambi muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu avuga ko hari ubundi busesenguzi bukorwa n'izindi nzego zigafata icyemezo cyo gukora ibyo bikorwa. Ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Nkurunziza Pacifique.
Tujya tubona hari ibikorwa bimwe na bimwe bikorwa ariko wabaza abaturage ugasanga nta makuru babifiteho. Mwamaze kudusobanurira yuko bikorwa hafi ya byose bikorwa abaturage babigezemo uruhare. Ese nk'ibikorwa nk'ibyo ngibyo twavuga yuko biza byitura ku baturage batabigezemo uruhare byagenze bite?
Ibikorwa byinshi hafi ya byose bikorerwa mu gihugu abaturage baba barigeze kubitanga nk'icyifuzo. Iyo bitabona ingengo y'imari umwaka umwe byimurirwa mu wundi. Ariko sinirengagije ko hari ibikorwa bishobora kuba bitavuye mu baturage ngo habe hari umuturage wabyivugiye ubwe mu magambo ye, ahubwo biba byaraturutse mu bundi busesenguzi bukorwa n'abandi bantu bahagarariye umuturage. Tuvuge abenjeniyeri, abatekinisiye, abanyapolitiki, abantu bafite amakuru menshi bashobora kumenya ko hakenewe umuyoboro wa interinete. Ibyo rero bishobora kudatangwa n'umuturage mu buryo bw'ako kanya, ariko ahubwo umuturage yaragiye agaragaza ikibazo cy'imitangire mibi cyangwa itinda ya serivisi runaka. None ubuyobozi bugatekereza bukabona ko interinete no gushyiraho sisiteme kuko wajya ku irembo, nk'irembo ntabwo ari umuturage waritekereje bwa mbere, ariko yari yaragaragaje ikibazo cyo gutinda kwa serivisi. Noneho abandi bantu bahembwa na leta bakorera wa muturage baricara batereka dushaka igisubizo cyatuma serivisi zijya zihuta n'umuturage ubwe akajya yiha serivisi atagombye kujya ku biro by'ubuyobozi aho rero urumva ni igikorwa gishobora kujya hano umuturage akavuga ati kisinkizi ariko mu byukuri akibacyaje mu nyunguzi ariko ubundi ibikorwa bisanzwe kuvuga ngo ivuriro kuvuga ngo umuyoboro w'amazi ibyo ni ibikorwa by'abaturage baba baragaragaje mu bihe runaka biba bije gusubizwa ntabwo ariko nanone wavuga ngo umuturage ngo niwe wagiye agasaba ikibuga cy'indege cya Bugesera ariko nanone ikibuga cy'indege cya Bugesera kirubakwa kugira ngo kizafashe urujya n'uruza rw'abantu abantu basura igihugu baze muri amahoteli agura bya bijumba bya wa muturage agura amagi n'urumva ni igikorwa cy'umuturage
birumvikana ko ari ibikorwa bitaturutse mu mudugudu cyangwa bitaturutse mu bitekerezo by'abaturage muri icyo gihe nk'inshingano zanyu nk'ubuyobozi ni izihe
icyo dukora dushinzwe nk'ubuyobozi ni uguha umuturage amakuru ku buryo n'icyo atasobanukiwe agisobanukirwa ariko tukakomeza guha umuturage ijambo igihe cyose tugiye gutangira ingengo y'imari nk'uko ubivuga uti biramuze bibayeho byagenda gute akenshi byaba ari ikibazo cy'uko batongeye kwibutsa umuturage ngo dore cya gikorwa wari warasabye cyagiye kikaburwa ingengo y'imari y'iki kiraje dore cya gikorwa wari warasabye mu bundi buryo ahubwo twasanze iki ngiki ari cyo cyiza kuko kirakemura byinshi birenze na cya kindi wari ugiye gusaba ibi rero ni ngombwa ko ni urugendo ariko abaturage b'u Rwanda barasobanutse cyane niyo tuganira nabo tuba tubyumva kuko bari kwihuta cyane gusiga n'abayobozi ku buryo bageze urwego rwo guha umurongo ubuyobozi koko
arakoze cyane mugenzi wacu Pacifique inkuru nziza ku kiganiro kizagiranye na Prosper Murindwa ushinzwe igenamigambi muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu nyuma yuko hari bamwe mu baturage binubira gutunguzwa cyangwa se kutaganirizwa kuri gahunda kimwe n'ibikorwa bibakorerwa ndayambaje Maurice ni umukozi w'umuryango utari uwa leta ufite mu nshingano imiyoborere myiza ndetse n'uburenganzira bwa muntu tubiba amahoro avuga ko kutaganiriza umuturage mu bimukorerwa ari amakosa akomeye rimwe na rimwe akorwa mu miyoborere mu kiganiro agiranye na mugenzi wacu Ishimwe Honore murumva uruhare rwabo mu gukumira no guhangana n'iki kibazo
dukoresha igikoresho bita ikarita nsuzumamikorere ni uburyo abaturage bareba ibibazo bibabangamiye ariko muri gahunda za leta ikorerwa umuturage cyangwa se citizen participation mu karere ka Ruhango ni mu murenge wa Byimana ahantu ikirengere bubatse soko abaryubaka mu butaka nyine abavuga bati ntanga hegereye kaburimbo ariko umuturage ntabwo ntibashaka bakareba nibajya kuri kaburimbo basanga ari kure n'ubu tuvugana baracyaremera ikirengere ariko aho hafi y'umurenge wa Byimana kandi badendeje hasi ubu nta kintu kirimo byemeze byatsi buriya ushobora no gucisha umuhanda ahantu ugasanga ntibahaca n'uwo muturage utamuganirije usanga atabyitabira urabona n'ahantu ushobora kubaka umudugudu ukabura umuntu uhatura uri muhe ubuntu ariko ntabwo agiyemo bisaba ko baganiriza
mubona n'ingaruka ki igihe ubuyobozi butegeye abaturage mu kubamenyesha ibikorwa biteganyijwe
ni ingaruka ikomeye kuko buriya hari ikintu umuturage avuga abaza akabona nta muntu uje kumubwira ko byagenze asanga nawe avuga ati ese tiba abantu nawe mu biro gusa icyo gihe umuturage arigumura avuga ati n'ubundi niwe na mituweli dosante sinzayitanga ntacyo ntakimariye cyangwa se akabona nta rwaye avuga ati ntakimariye ariko mwumvishe ko natanivuza azavuza undi abyumva neza n'umugabo ntawe ugiyemo kandi uzi ko mfite akamaro ugasanga rwose iyo bataganijwe ntabwo babyumva neza
ku bwanyu rero nka sosiyete sivile cyangwa se ONG icyo gihe mwe musanze umutanga hari ubujyanama mugira leta hari amaraporo mukora mukayagaragaza bikorwa gute
byose turabikora ngira ngo ikintu cya mbere tunaheraho icyo bita outreach tukafata za mikoro tukazereza mu muhanda tubabwira dushyizemo nk'uko gahunda leta ikenewe muri ubwo buryo hari inama twita DDF District Dialogue Forum iyo nama ni ku rwego rw'akarere iyoborwa na meya cyangwa se perezida wa njyanama y'akarere abagite ifu y'imirenge bose iyo gihe rero turamuha icyo ukora ni ugufinansa iyo nama noneho bakerekana ibitekerezo by'ingenzi byavuye kuri buri murenge kuri buri kagari ndetse na kuri buri mudugudu kujya kubibangamiye abaturage naho ngaho tureba noneho tugakora na feedback tugakurikirana ese meya cya kibazo watubwiye kigeze hehe noneho na raporo turazikora nk'uko nabwiye ko dufite zaboneje ziri au niveau national iyo dukoze raporo ziragenda abaterankunga rero nabo tubashyiriza raporo nabo bakayishyiriza RGB mujye mwumva ku munsi wa kaji report buriya akenshi usanga harimo amadone tuba twabahaye kandi ugasanga bigira akamaro ku muturage utuye no mu cyaro hirya akavuga ati nanjye baramvuze mbere yo twajyaga tugira icyo bitaga interface meeting yari inama ihuje abaturage n'abayobozi tugatumiza meya ku rwego rw'akarere ntibegere abaturage bave mu biro ahubwo bagisha inama koko buri muturage itamugisha inama avuga ati nubundi nibyaho
turamushimiye mugenzi wacu ishimwe onore ku kiganiro kizagiranye na Ndayambaje Maurice umukozi w'umuryango utegamiye kuri leta aho adusobanuriye ko bikwiriye rwose kwegera abaturage ukabaganiriza kuri gahunda zibagenewe bituma barushaho kumva neza ndetse no kwisangamo iyo gahunda iba yabagenewe bakunzi bacu uko twari twabibagarutseho mu kiganiro ko tuza kumva icyo mutekereza kuri insanganyamatsiko y'uyu munsi igaruka kuko utaganiriza abaturage ku bikorwa bibakorerwa reka uyu mwanya tubonereho twakire mugenzi wacu Christelle Uwicyeza atugeze ibitekerezo mwatugejejeho Christelle amakuru y'iminsi umeze neza
Doris urakoze ku mikaze rero bakunzi b'ikiganiro hari ibitekerezo mumaze kudusangiza kuri ingingo y'uburenganzira bwa muntu twaganiriye ho none aho turi kwibaza dutese mu narize imbogamizi zigaragara mu gihe hari gushyirwa mu bikorwa ibikorwa by'inyungu rusange ndetse n'icyakorwa mu rwego rwo gusobanurira abaturage ibijyanye n'ibyo bikorwa twihuse Ndacyayisenga John herere mu karere ka Rwamagana yagize ati ntabwo abaturage twanze ku bikorwa rusange bitugeraho ariko usanga tutabimenyeshwa ntitunahabwe n'umwanya ngo dutange ibitekerezo ku bidukorerwa naho nyirabagenzi Falazi uherere mu karere ka Nyamagabe yagize ati imbogamizi zikunze kugaragara mu gihe hari gahunda yo kwimura abaturage usanga babwirwa kuba bajya gutura mu midugudu kandi wenda bo bifuza kuba bajya mu nkengero bakiyubakira bakaba bakora n'imishinga y'ubuhinzi naho Sengimana Lambert uherere mu karere ka Muhanga mu murenge wa Rungi yagize ati kwiye kujya habaho gusobanura neza ibijyanye n'ibyo bikorwa bisanzwe mbere yo gusubiza mikro mugenzi wanjye Doris reka mbaze nakire Hitimana David akaba na wari umunyamakuru wacu akaba agiye kudusangiza ibitekerezo bye kuri iyi ngingo David tugwaye ikazi
urakoze cyane Christelle
kuri iyi ngingo ese wowe ubona ari ubuhe buryo bwakoreshwa mu gusobanurira neza abaturage ibijyanye n'inyungu rusange mu rwego rwo kubahiriza uburenganzira bwa muntu
nibyo Christelle bimwe muri ibyo bintu mbona byaba igisubizo ndetse cyiza kandi kinarambye icya mbere hari ukuba abagena gaciro bagomba kwegera abo bagiye kubarira cyangwa se kwimura bakabasobanurira ibyo bagenderaho bimura abaturage ku bwa bya bikorwa nyine bagiye gukorerwa icyakabiri kuba bangira kwimurwa badasobanukiwe inyungu rusange nkuko twakomeze kubyumva muri bari abatangaga ibitekerezo babivuga numva ko abayobozi ku rwego rw'uturere imirenge utugari bamanuka bakajya mu midugudu mu nteko rusange bagasobanurira neza abaturage ibigendanye n'ibikorwa rusange icyagatatu ni ukuvuga ngo hari gukora urugendo shuri kuvuga abayobozi bagafata babandi bagiye kwimura aho hantu bagiye gukorera icyo gikorwa bakabakoresha urugendo shuri bakajya kureba kuganira hakabaho umwanya w'ibiganiro hagati yabimuwe n'abagiye kwimurwa muri icyo gihe
David urakoze cyane kubwa ibitekerezo
reka dukomeze ikiganiro twumva ikinamico ngira nkugire ikinamico igaruka ku mibanire y'abantu batuye mu duce dutandukanye
Iyumvira igice cya kabiri cy'ikinamico ngira nkugire. Duherukana Rebecca yanze gusaba imbabazi Valentine kubwo ikayi ye yari yaciye ariko mwarimu umupenzi yiyemeje kuzamuganiriza agacoca icyo kibazo. Byaba byaramuhiriye sera nimukurikira umukino. Mwaramutse. Yem. Gilbert.
Hey, ambutanye washa.
Ubuse nakuye umukunzi wanjye nkabigyana hehe handi
eh arisa nkunda ntiyanyuba nivugira ariko ko nta nundi wabinkora da mbadima ubonye ko nari ngucakiye se iyo moto da ntago mwiga
umva sha iyi myenda y'ishuri nambaye se kabari iki Hari munyuzeho ngo ndebe niba ukindakariye nanagusaba imbabazi nzo kuno ku mugoroba ntarenje kukunyura ngo dutane nk'ibisanzwe atumutegereza bukakwiriraho
koko rakarira umwanya munini soko byananiye hanyuma saba bitewe n'iki sheri
nyine wa mwana w'inshuti yange witwa Valentine Rebecca mushwanyagurije ikayi bibinduru by'ahatari bashaka no kurwana ngo rero ejo nimugoroba nyuma y'amasomo nabanje gufasha Valentine kwandukura noti zari zirimo
utambwira ko yariyo mpamvu yonyine ari ntumbwire ko wansimbuje kari akavuna umuheto ngo ni Valentine ubundi se nakubuje kongera kugendana nawe cyangwa n'undi wese wo muri cyanzige ibyo ntabwo twabyumvikanyeho koko
warambujije ariko rwose kumureka sinabishobora sheri Valentine nubwo atari mu nzi nkatwe ariko ni inshuti yanjye
turigana turasangira dusubirana mu namasomo
arise cicika
aha
nta ukeza abame babiri kurugutura ngo usubiremo bwa nyuma ugiye guhitamo Valentino tudahuje amateka y'ubuhunzi cyangwa uhitemo ngiye umukunzi wawe duhuje amateka bitabaye ibyo ubufasha bwose bujyanye n'ishuri na guhaga ndabuhagarika
ariko mana
n'urukundo rwanjye nawe turushyireho akadomo uranyumva
ndakumva basi se akaramu ibara nagusabye ejo urayimpa tambuka wenye ni karibu mwarimu mpe
ujya kuranda mwaramutse neza
mwaramutse na amahoro se kutugendera amasaha yo kwigisha yageze
yemwe biri ngaho
wabera Valentine agiye kugutangayo
amahoro yacu nyene ntuyazi madamu yari yantumye ngo ndakubwire ko ataza mwishyira hamwe ngo sinzi ibyo yagiyemo
aha n'ubundi se ko ntamushyiramo umugozi ndabizi nta bindi agiyemo afite agatsiko yaremye n'abandi bagore mu nkambi ya mutendere n'iwanyu rwa kayuzo duhurira mwishyira hamwe bakorera igihe bashakiye ndabizi bose nta n'umuzi
nanze rega burya yenda muvuze ntirirema ubundi namuzanye mwishyira hamwe ryanyu ngo ndabe ko yohindura ibyiyumviro akiga kubana neza n'abandi no kwiteza imbere ariko mwisi yose yatashe atabyimbye
kugira ngo si impamvu ituma birakaza binafatika n'ubusa kuba yarakuze yumva base na basekuru bavuga ko bagomba kwanga abanyacyanze igihe nawe akabigendera akabitoza nabo yabyaye
yemwe sinobarenganya twamuze kuva kera burya
dore bahebutse kwigaragambya mu ishyirahamwe ngo ntibashaka ko nkomeza kuba presidente ngo nta n'undi bashaka kubaye uruturuka muri cyanzige ngo maye barashaka ko mu nkambi niwe bahuje ibibazo ngo naho njye niyo nababwiza ukuri baba bumva mbatetaho
yewe narabyumvise n'akamara amazi nuko tubayeho nyine nta kundi nayo ubundi tugomba kumenyera ko tutazofata uvuze rumwe
ahubwo igisekeje n'ukuntu muri bariya bose bashyize imbere ngo bakubwire icyo bapfa na bagenzi babo muri cyanzige ntawabona icyo avuga
mbe mureka tete buriya je nawe n'abandi bakeya duhuje ibyiyumviro ntabwo twoja hamwe n'abandi bakeya tugafatanya guhindura ibyiyumviro by'urugwaruka rwatandukanye abakuze bo birabaraba bazumviraho
prof mbabariya rwose wikomeza kumbwira ibyo gusaba imbabazi Valentine kuko ntabyo nokora
nyamara rero Rebecca uyumvire kabiri mbega wewe niye nyungu ukura mu buhemu nishobora kwitwa ko abanyagihugu nawe ukabimpunza
erigisha inaryo narigira none siko wabiratana ibyo byose twe nabo twabihoranye nigeze kuba umunyagihugu nitwari dutunze none ntituri mu nzi
nimba turi mu nzi kubera amateka yacu abizire kwimbundi kwawe hari uhara Valentine yabigizemo
nsha ntabwo rwose
ntabwo ari ibyagukoreye kuva mwatangira kwigana kuva mu myaka itatu yose ishize
ntacyo rwose ntacyo
none nk'ubu wamushyigikiye umuhora iki ase ni avampasi
aha prof wowe ufata gusa ko nakunda abanyacyanzige gusa nta kindi impossible tu
umva rero nkubwira inama Rebecca wa mukobwa we uretse no kuba ndi mwarimu wawe tukaba tunahuje amateka y'ubuhunzi wibuke ko twabana ni Burundi wacu
cyane
ndashaka ndakugira inama rero kandi wihangana untega amatwi nubwo wigize ngo ntuvuge urugo uranyumva neza icyanzige twahariwe ubuhunzi icyanzige ubu dusigaye duhabwa akazi ndetse dusigaye dufite n'uburenganzira bwo gupigana imyanya y'akazi nk'abandi bose bivuze ngo icyanzige ntiduhezwa ndabeshaga rebe
nukuri ntibeshya prof
nuko rero gabanya urwango ufitiye Valentine n'abanyacyanzige bose muri rusange witwaje ibyo waganiriye n'ababyeyi bawe ushaka umuzi usabe Valentine imbabazi kandi uramwishyura ikayi wamushagaguriye kabone n'ubu wamuguriye iyindi nawe utazi zose akazifata ariko byibura
ibyo byo bikora nk'uko
ufite ikimenyetso cyo guca bugufi
ibyo byo bikora nk'uko
musabe imbabazi mbega nyine ubanza yuko ugira akanya no kwiga ikinyarwanda kubera ingene tusigaye tubana nabo neza nkorana nabo twisanzura nabo
reka nshaka no kubakoramo prof reka jya ngende kwikinira ariko ibyo byo gusaba imbabazi ibindi mwo Rebecca kahindutse nk'igicusi mupenzi se we disa azabona abamutiza umurindi kuri iki gitekerezo cyo guhindura imyumvire y'amakimbirano urubyiruko rw'iwabo rufite naho ubutaha
tuti mwarimu duteze amatwi mu kanya gato turaba tugeze ku isaha ya 12 murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru mwakoze rero kubana natwe muri ibiganiro nshimiye n'abagenzi banjye bose bagize uruhare mu kubitegura no kubagezaho. Nadia Taha ni washyize hamwe amajwi, naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe mu byo mukora byose aho muherereye hose. Mukomeze kugira ikene nziza.